sonywa kamutwale jinazalibwa kubaba mwesunga galiba makumbi Winoze yomubanji Sirina mulala Ababiba nasonywa Kankutwale jenazalibwa Kubaba kwesunga Galiba makumbi Galitwakanya Kakasanti mukama jalieyo
Thank you.
edini mami wange teyana munnange era kati nsanyuse nyabo nzitalaba okujja kukuba kisana teyana munnange
www.mp3ugandanmusic.com